nice music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwete, aja na dumu la maji na sije kakumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, dugo rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sinyogi pombe leo talewa, ni wape shombe walochelewa. Ziki nipanda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, ulu kukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba maulana. Nitaka post, posto kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, dugo rafiki zako tunasema happy birthday. Nitaka post.